When I get answers, pull a link and I don't find a man. When I get answers, pull a link and I don't find a man.
Zelukhala nje ukuthi temi ukhathe mawusiyamunye nyembe seyisebenze. lihamba nomnikazi wakhe uyadela mzikazi kamashobane ngokuphamela ubonda lo mzendoda ingashongolutho kwaze kwafutha iparlamente. Uye kwajabula ubaba untuli phansi kwahlabisa wathi hlala la uhlale khona mfana ugogo ungitsholo kahle mina. Mina ngiwumgobiso emsenge emdala esiyashiswa ilanga maqedi ingadliwana izimbuzi. Bangasho nje ukuthi washonapho uba uphakathi inkosi yami nabafana bakhe babengangifuni. Uye kwamemeza induna yami umasheshisa benosanela umfoka Dlamini bathi wena uyinsime nedwala ezilina kwephuka ibhezi amakhuba kwezangakithi inkalo hlehla nentelezi impiyoso ngeke isalwa zavele zehlihla thibona umlenze. Uphinde wathokozulapho umfoka Mavuso bathi ntombi ngunkonzi khalathi sabela nkonzi yakithi engumbulu yabizwe esikwenyeni. Uyiphiwa imlezi ishapa senke hlanu mapenqula isidwaba ngiyakazi isinene sebhesha umgedo ohlala imbila zasemampundini. Lapho khona beshiba ngenkomihana belidle nje beze lezinqedi phalisha inkomo beyibuka. Kuthiwa likhuphukile kizinga kulokhu nkosi yami imbuzi bavele beyijongwe nje ibajongwe nabo awubejongana ayifuthi nkosi yami ake ngayisola kodwa into yalezi yandawo leze imbuzi zakhona wakobona imbuzi ibizwa ngopreshasi amagama abantu enye nozulu ha yikho mambo bebhayiza kanje ngisagile sonqumo esibhabhe phezulu endabeni zasemuthi maqede basihede ofisi isikhwele bethintenisi. Ngitholile mfana wami incwadi ongibhalele yona sithufuza kusasenqumo uhlekisa ngezinzane avele ngahleke phela ngike ngakubona kancane mfana wami nawe kufacebook ushazi ngingazathi izinye lodwa langaphambili awusenayo ngathi ufuthi inkosi yami njengoba ungenayo nje i-medical aid adula amazinya adula amazinya mfana wami njengoba ungena medical aid njengami nje ka usuyozufe nesini ubona abaningi beze befika ukufa nje bekhothana nezisini abathandi hhayi ukuthi bayathandi imali ayini. Sondela Simiso, sondela Simiso mfana kakumane sondela nawe uzohead iskhwili sakini. Ingabe yini mfana wami leyo ibhemane ingabe yini yafisa uwazi nkosi yami kusibhenise sonke neyihlathi ngathi ungcela idimi mfana. Ngiyafisa ukwazi ukuthi into leyo ibhemayo ngoba awukwazi ukuthi ungazogadla kini ngingwakini. Kade kimi mfana ngibhuti wakho sebephelile nabantu ongagadla kubo nakho njoko balahlile ukabona hayi wathobuyela mfana wami kodwa ngiyacela ke mfana wakho malophuma phansi kwebheshi lami ale kwalokho ngizokhudula phansi sikhashe phansi hayi sisiku best composer kumantshontsho kwakuyimi kungikhosha kuyilepamuza lasenqulo awakhala wemuka nayo kindondo mfaka nondinda sasala kanjalo sinokhosha bona ukhosha nje nekhandi ngathi umntana emfene lokhu lamsinda lakhe khaya isidwaba setshintsha basibiza ngodidi ibambe ngengalo umkhwekazi uyilethe kithi kwamashobane yimi angalobola ngembizi yagawutshala behlambulela kuyangenselekalindamonto mhlayingisithethile khumbula mkhwekazi uze kwakonanda ubaba uhlatshwayo eduva power station kwezokuvukela wathi kuphuka kuvuza imangesinima mnobhadele. Ngiyakuthula ngoba ubiza uqonde neshumi yebyamfazi obhale ngesinqe kwavezinyana ukafuzana osula zonke iinqoko zemizi yamadoda asentumbane kwaze kwajabula umfowethu umxolisa intondo ledla amahlezi ezibandeni zomthakazi msize ephilisayo ngokukhothisa amantombazana amabili ujahekile nophakamisile naye ngoba ephakamisimleza ingqina lembabala likavutha tsalanini yeke ikhulunga sakhwezeli bafana bakithi vele impengethi ezivezayo ngoba singahle onele ngumfana mncane ugojase phansi kumakuba wathi mina unothinta zayikope phuma phansi kwesidaba somjendevu edusha kade belivakashise ngayizona awusukwane madoda ngensizwa ngiphatha sibombe esihlangise nkabomkulu ngobela sagadle ntuze masafisafu salikalifukela mpunzi ephakaze mayayeni nangaseduli ngiphinde ngiphatha ngasiphiwa ikhehla lami ubhadla kuyabhadla makathi ayikanezinqonyokohowahohane uphakela kayisuthi komfuku kophedlakala ngaligqoki lize lobo wangishaya izandla kweliphezulu.
Yohambeludizwe ehlala nkosi ngoyemfiekuna nasesobanayoyemfiekuna
magic voice mana mfana mana nje ukuthuna ngoba phela ukho busy awenzi awenzi awongisiza mfana umuntelelo lo mfana wangakini wangibiza ngokhapha chain ukuthi angisontanga yakhe njalo mina ulunge ebambelela ngazi ikhomo zane ngigetha lo ungani wami ungazi nami nevigeta waba neyikhomo zane zingaka nkosi yami nobuso bophalaza emncane kanje Jose Mares uno colante tumhlanu womile uthokohlo ngathi imbuze ekhudaye phela hey unevigeta unomkhala nje transparent ungabona ipolish nespinach mayihla ufuna kwehle emqaleni kulandelana kuyofuna isiswini hey futhi bakitha uthi ufuna mina ngingumba nabeqo kusuthaye kweza kulo kwamashobani bongisiza kuyo konhle ngathi ungandlumisela umkhonzo phesha komnqoyo kanema u22 Zekute lakala kungakase ntabeni zangakithe ntumbane wayesethu sizo mfoka motha Isihlaba ngempela ke manje ngombane futhi hey ukhisimuzi bazowudla kabuhlungu lonyana Uyothi sedakile nje sadakile Avela khumbula ukuthi hey undibhobozele ungahlekile Hey vele usutshala umuntu abesofa sentime Kuphuka amajazi ayingcwele mfana kithi lapha ethuthuka power station Bona bakuthenga Utshala bemali yawo phumala esingisini Njengalo mfana lo kodwa ubani lo Steph uthi boss lo wadumisa yini hey ake sithathe incwadi esithathe usesingisini kwakhumalo sawubona
ye mfethu
hey kunjani bango
hey saphila kodwa bengicela ukubuza ukuthi futhi ukhozile sewayekela nasona
hawo
siyafana ngize manje ukucula sibayenze inkomo zakhe ukuze kubona ukuthi ngiyacula
Ay, asithatha umuntu. Yesingisini kwakhumalo sawubona.
Yebo bonke.
Mano.
Hay, butho hozele. Usimamoza lo wathi makakhulu. Marvito bangkhona.
Hawu, ngabe yami kunjani kodwa kuba ngu?
Yaphela mfuthu. Ngathi angibuze nje ukuthi khozela amazinyo adliwa yini lo mbuzo semncane.
So, usuyi dentist wena. Nganaphi namazinyo ashodayo yaphapha wena ngala ngakubona wena simamoza ukuthi yakhala efuthi nanku umdlambile ngamadlebe kundani asedlula sithatha omunye useyisinini kwakhumalo hey sorry man elokhu ngeni kukubonja okay esingisini kwakhumalo can I help you
yebo khumalo
ye kunjani bangu
hayi siyancenga mfuthu ukhuluma nogabriel mafimbele ebabeni
Uphela lo owemkeke
Yebo khumalo
Oh senyakhumbula phela negama lakho ladima kakhulu eBhayibhelini nasesikolweni nanini nje kananibizwa ngala magama lana waseBhayibhelini awuhamba kulungile Uthini ke mfolofidi onemkeke nehlathi ngathi imbuze ehlafuna ihleza
Hayi bengibingelela nje khumalo wakho
Awu siyabonga Eh kodwa ngikhuza engangikhuza thokozani ngathi yophela impi yengoma ngelinda ngisale nona Ngoba phela nase nineqembuleni nje necabinet yenu nambe ningethiwa ku-Facebook Ngithenga nokwabafazi okunemilomo epinki Kuthanga ngamabhiya, amasavana kungethiwa njalo Mase ngazi nje nami ukuthi awo mase ngethiwa ku-Facebook sebedayiwe inkosi yami Hey! Nakho okunye inkosi yami lokho kwaduma kakhulu kuyingcwele Bakithi nakho kokonke kwaze kwavela ejombeni nalo mfana lo bantu nje lona wayesebenza nokhuzana kwampungose ubabhemile kwavela emakamelweni kwabhemile beze bekuhleka abantu wazi wathi umaphela nodlama awu waphafa gogo ngase ngithi mina hayi kulungile mphafeni impela umakoti mphafeni impela umakoti ababhemile akekho nje umakoti ongaba mbeshada uba muhle nje ngalowo mgqibela kuphela eyi umfica ngesonto esemibike hhayi indaba yakhe Asathe omunye kusesingisini kwakhumalo can I help you?
Eshe
Bando
Hayi ngubenten lapha nemanyandeni Ngiyakuzwa ngkabi yami yadalapha Ngishelani phonisibhele
Muphi yena lo wasishwati ngathi ngamakhehle donsa ucingo
Yebo ngisho yena lo
Hayi Hayi khawele nogabi yami Ngiyalasa siliyena Kusesingisini kwakhumalo sawubona
Yebo khumalo ngagwinya imbuzi kufa kwamosha kukomzalo lapho Awutshele umfo khumalo umyekelani ukhalithi
Yey mina ngibata lapho Florence
ambalo kuthi from ushuphalithi lonokula kula ngalokho mfana le kula ngamantsansi wathi fika nje wathi umama wethu ngamantsansi esifundi eshekamba manje ngawazi umbombo kathisha hey ekala usesingisini kwakhumalo sawubona yeah ubalo
mangenge masuku
mupiya naloyo kholo lidala elakhandwa umhlolo zingakangena sesikhundleni wangena wazi waphuma lokhu isekhona
yebo yena impela
ho uthini ke su
hayi futhi ke ufuna ukuthi ngithi namhlanje
ho basenzo basenzo
ithini ngo hey mfoti ushayile lakhane ushayile uzocela umandla kuzwisa impela nasokhozini ngimekisile izosho nje izodlala ngwedala
Yimi ngithorisi kazelonke ngisho ngoba naselimpopho ngibuya khona. Awuzwe nje.
Ungisibelaka imshimane waka. Ungisibelaka isikhafelela. Ungidibela kwini? Ana wame ayayi ungidibela kwini? Ungitolovela. Ungidibela kai. Inimtanga ayayi ungidibela kai. Isingo
bafana yulanda yulanda lapho bafana ngoba impilo isaqhubeka ikusasa lazini uyakuthi ngelinye ilanga sewudinga lusito utholeke ukuthi awusasitakali usabathenya njaleyo makhelwane sakubambe kuhlutile
umfetho mdala walo liboza umfetho mdala walo
Chawusho njalo lemakhaya uma kugiya lo mfana kaSibali noKenyana. Phela useshaya ngesidleke sikaThekwane sentshebe mfuthu elingana nalo baba lo waseBhayibhelini ubani konje. Wena madoda na usebe ubani konje ubani uAbraham. Hey, uthole ukuthi uThekwa ngabafazi. Hayi noKenyana, siyeke silebo sasikunje. Siyasithanda nje. Hey, wasiyeka naye umkakhe uNkosi yami phela. Hey, ngoba eyithandela, ayeyithandela abafazi. Inkankane nomsuku. Khoda zayithela ngoswayiqala kalibona umsole ngakhojini ukhefodi ngokuphusha ngomza wami uJJ umfama ufuna ngomlandle phansi hadi kula magunyana kanti kubasket ukhona umavumane ngomlandle phansi enquthu kwela senqulo unkostini ukhona umthwentombi umfama unquma lo ngomlandle phansi kwanongoma bese ngivala-ke enginobheni ngiphethe yena ugodini umfokadlamene ngomlandle phansi ebhekeni tshonani